Christus, voor, voor. for your goodness and your kindness. Your faithfulness and love you show to me.
Da and then come for an edema as a for a radi, sir, and then so an adum I can see a day am I. Now I say, and so now I cry, so a deny can say more, Jesus Christ more. If it's a 1 year now, I'm a more anchor or self on a day, I am a man, and so in Sri Lanka was a for radi. I say you could die, no, oh my, you die. You sorry, you know, home, a gusu, a cry, mu, and you can hear canon of face, yes, through Christian Bob. Your far, if you did so, I did my opinion for your soft for your tear for. And no more, you know, my programming, and I, your mamma, a divine Bible, to my dear, so. Dickie, my mamma, and my master, maybe I will be around, and Dickie, and me, I'm a kind, sir, I was a danger moon. Timi kwa na mboha midi jumedi yinu ebe bro. Enunti gusu ema efidi yinu ena. Efise senia selesnia denko ekan yinu. Se yewo adansi die. Mijidi se anopeyi uwa adansi die. Santu na misimi uwa adansi die. Se yini adansi mpa ni aibi timi ya kana anopeyi mpo se. Se ye koda yeno, ye da yeti se ufuo, ye sorry yeno, na unyami ekura yemu. Eninti die unyami ayeno no. Eninti gusuma efidi yeno, ena heya, na ene minumi yeno, ena ebabe di jumei. Inti yengusu, yentie enyumi, na ebesanya abamofi yemu ebiyo. da we nya mi ase efi se se ye hwe anwumi amami celestian e tu ya eye onyame aseda because bebre na we nya mi ayama ye se ibi a wontima se ye ka akpe na mawo ye da we nya mi ase eda bi wo ha ese se aseda ifri mi ni umi nu mu na ye de ma otwedi ampo nyankopon because as I said, as a dianum, ah, ya de bema win yanko pong. If you say, win yammy ni ye, a dinny ye, and ye mabe bray, and a sea, and I ye shaw win yammy bambo no ados on amay, and unto some remi no me no secretary mada ya body moa, nanny ye can say, as a danka win yanko pong. Tamary announcement about could be a warm and person me defend. Ye near be a pair. There will be a second a day ado. And you know, say a basis will be a war or war, obey me, I hear ya moa, and I didn't know, and so I can't see can you know the Akododia. And you know, overfre a deacon a number, a year 06 871 31 710. Missy number ne subio 06 871 31 17 10. If I told Monsen and so I said, O pe obi esikan na odiado, and in tis a basse subio or no be timia boa, seni peya. Now I am moa, now a fray, dicken number no, a year 06 871 31 17 10. If you say ne bambo mu na dum mu se ne ye kan de biara no e da bi wo ho a si ye shwem pempenso a wo di ya bi dura na eye ayeye na ya sida na ye ntontom ani to nyame ya de nyinara enche kura no ye de nyame asem bedu wifi ebio na mino mi eno nyara ya bobo we nyame asem ho ifi se ifi sa mri ko nyinara na ten ya ye dikan ya suan ya mabebe no eye kokobo se day in day out no enipa ebehwe na bra bo so na wahwe wo kura ni mu edie mu ifi se wo nyame eba no eda no ereba na ebeba aba betu enipa wa asase so ani emu ni emenye na so obi biere ni wa obi firi mu ani nti ye ba ye hwe se ye di adwene nyina ebesi wo nyankopa so na yaka eniema wo nyame aka ato ho no because ye nyina ye di adanse ye se eniema ye hu na ewo ye ni we are not in the normal times ani nti sam me di so a ese se ye nyina ye kuma ya kuma ediko wo nyame asem ho se ne ebe ya wo nyame betimi adareti ye because Bible say any baby I will throw a den as a for a den anchor say with two for now a train a quire on faso and until somebody ya bassy a baby sing when yammy a sin when yammy a yadin and a and ting usun tiny me and che ya baba mufia view. So ye di asida mao, ye di ayeye mao, ye di enkamfo mao. Se wa wuye ye adinye na wa wuni ye butan, wa wuni ye abandindi. En shira nka wudin, ayeye nka wudin. En asi nka wudin, se nenso wudi ye mkwa ache ye na diye amba wanimu biyo. Ye pompa ye ewe Yesu Christo dim, se u nyami wongkongkron enenso bra, betre chire ye, bedumi ye nyansa, bema ye unhunumon, bema ye nti asiye fofro, ewe wasimu. Mera yu jami honi ya chifu njina amba wanimi. Ye mpaya ni se enesu sobe timye yusu bibia, yusu ye yankasa, efashi udiye ni monyam. Mawase me chire chire ye, na nebe fri mambano, ye di hon aye ye, ene aseda edi amao. Eda wasi, ese enesu weti ye ye, ewe udoba Yesu Kristo edimo. Amen. Yeda unyame asibio ewo ene ne bamba wode aboye ene ne shesupa wode adumeye if you say se minu mie no kwasi ada ebasi ya na eyeda minu mie no yesiesie yadwene ye nipadua ye kra ene yeso ese ye debema asafo urade ye nyankopon if you say ye ye ne dia na ye ne man ene ne di bia do enwan ene nti se ne a o man ye kwan se ye mfa ye ne a ye pe enye ne a ye pe na emmomo eda bi e wo ho a ono asafo urade no obefre ankura ankoro no di abaninim na wobisa no ne a wode ne pe no eye eye ye nim se onyame de e pe e di amai se ne a o tre Israel fo no se Edamonim enunti ne monhwe se moyire mo ho na mo bufa eba ebeye modia sanso na asasu isu minu mie ni si yire ye ho na ye bufa ebeye dia nemum ye bu afa no ne ye bu afa no woni papa mu senia epe no wode ema ye no enunti senia last week na yesua ebibi ese senia yaka wo previous weeks abetwam ye bokoko no sa na last week so no ye to aso na na so onyame boye koko wo boye koko a because of wo yen ye ja enu nti no da bi wo ho a obefre yen do de yen aba ananim na eniema wo de share yen sa no we have to account eniema wo de share yen sa no na ye hu se so ni awade share yen sa no eno na ye ye anase ye de ni niema awade share yen sa na eto ho eye ni ayania yankasa yepe eno nti last week ye kan bebi e wo second peter no from 1 to 10 eno na egina so ni ade ye adesia no ene no ye be komo e bebre nti no me nyina 1 to 10 no e bi obati me gina 8 to 9 ana 8 to 10 no na ya ya hwe kokoba ono atafo rade e de boyen enintimi jina first second peter no ya second peter no chapter 3:8-10 last week in ya kan free 1-10 but in then ye be jina 8-10 if you say ye be ko chapters fufuru mu na ya hwe de wonyame ade ebe mai intimi kan obrofu no makan otwi no entisu mu for the sake of Roma Romonti Pino Bebreno. Second Peter chapter 3:8-10. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promises, as some men count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the work that are therein shall be burned up. Ye kain ewo twinu mwa sena twinu ensoso ekan. Ose na adofo mama adie ba kuyi enhuntamo. Se edakro ye urade se infrinshia apem. Na infrinshia apem ye no se edako. Na urade enchere ne eboshe hon. Se die ebinumbu ni se echeno. Na umum omane bo ejo echere emamo. Ompese inipa bako ebe ira. Na umum opese wonye na eba adwin sachre mu. Na Awurade da no epe base die oyufuo eba. Emu na osoro di kukurudu ebe twem akoro. Na ewie mu mfiti asidie ebe shi asei. Na asase ni mu nyuma ebe shi. And in the na ye yim last week and yema ye can kaya you no. Know. And unti no osi ma ye ma a dear ba kuin enye den in hunta yen. If you say infrinsia apim eye radi eniso dako ena dako si infrinsia apim o radi eniso. Na senia no wanano isi ye ye no. Among fortna si omu didi omu nomi omu yurefi omu honte se de last week ya kikan ye no. Empo no wakobo omu koko kurano omu antie. Last minute koko bono kurano omu antie. Na omu transi e juju omu hwa eko pinse insujiri edibefa omu. Sansusu na yihunse ene enipa bibri egusua onyami asema ye kan omu chepa but enye se bia omu ye na yehunu se nian century ni bebre a se ye kan barbara onyankopon shed to her se se wiye ye ne ba ye behunu no en century ni ni bebre wo ho asamre ye ye den esisi a etre se enche bebre na onyame ema ye no aba. Ebinum eba kase o, na dena di da da, boshi yen yen wo ye kura ni ya chura tu kose, ebebem, onyami dano e hunu ebeba, nensu ebe pimi neno onyami dano inti mi mai. Eno na o Bible no, Peter e kasa chure ye se, yen shi ye na, onyami no sen yo si kanto ni niye ma, nenye sa na minu mi yenu si, yenu si kanto ni niye ma, nchini wo se, da kuro e ye neni su se infia pim, ena infia pim su su e ye neni su se dako. Na dakuro no onyame betimi afuntam si yehwe hurricane Ida a isi wa America isi a ese niema wo Germany ewo Spain yehwe niema kasi a esisi a chese twinkle of an eye na bibia ye den afi ton we ni ekwan a wonyame efa so a wode ye ne niema ani ti ebeduru mere bi se ye be sori ye firi ye dem ye be si abontene no na ne obeba no na wonya aba se ni aya last week no ye kan wo Hebrews 10:37 na se enche na ni obeba no no aya den na waba nese enche nese ni obeba no na waba dia ene na me no mi enu ye wo ahosiesie bia ese se eyeye na se ye kan ten ni ye hunu se se onyame da no wo dia totu ho te se die owifuo e ba anado so enti se owifuo e ba anado na omoye koko na owifuo no ba no wo ahoden ten ye se obetimi eredi ye fie obetimi de basabasa ye aba ye fie na mpom no nyame anya adom a bebre na yufuo ekɔ wo mu ha wo moye den wo mu eku won ene nti se basa sa de yi eba ebetu ye pofri mi mu a ene na me nu mi enu e de ben ene be ye ene nti si ahwe ase na ena na na wo nyame e hye se me nu mi enu we have to come to repentance enka chiri kura ma wo se ene wuti asemi na obetimi asakira wadwene ewo wonie ma weye ho because ye nyina ye bom ekɔ wonyame fie nanso enye ye nyina ene ye ye a christofor ye nyina ye bom ekɔ wonyame fie nanso enye ye nyina mpo ena yete nyame som na ye som na se nim se enipa bi ekɔ hɔ edikɔton wo monie ma enipa bi ekɔ hɔ ese bi a busybody waye busy ene nti na ɔkɔ no akɔ akɔhwɛ sɛnea ɔkɔ ɛhɔ esi tie ebi so ekɔ onyame fie ɛde kɔpa ayɔnkofa so bi a wɔ nea ɔkɔduru onyame fie a wɔyɛ but yɛkɔ onyame fie sɛ yɛkɔ akɔ akɔtie onyame asɛm na yɛde asɛm no abɔ yɛ bra ɛno nti wonyame ɛhyɛ yɛ sɛ ɔmpɛ sɛ obi biara yɛne a yɛate ne nka a yɛgu onyame fie no ɔmpɛ sɛ obi biara ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkam ɛwɔ saa da no ɛno nti na daa ne daa ɔbɔ yɛ kɔkɔ ɛno nti no sɛnea yɛkaeɛ ne sɛ sɛnea ebinom twɛn sɛ ɛkyɛ no but ɔyɛ long suffering god dɔn ɔyɛ onyame a n'abodwo huro no ɛkyɛ ɛma yɛn sɛ menu mmienu yɛbɛtumi ayɛ dɛn yɛn asakyera yɛ adwen na saa da yi ba a ɔno asafo awurade watumi agye yɛn afiri mu ɔnti onyame kasa kyerɛ yɛ anɔpɛ yi ɛsɛ sɛ yɛbɛ ne fie a ɛnneɛma a wahyɛ yɛn no ɛno na yɛmfa nkɔ yɛ fie mu na yɛnkɔdi so na yɛnyɛ na mmom no atimes no sɛ wohwɛ christianity yɛportray goodness no ɛwɔ asɔre fie na yɛba yɛ fie a ne yɛba yɛ neayane ankasa yɛpɛ ɛno nti sɛnea binom twene sɛ onyame bɔhyɛ no ntimi mmam anaasɛ wode onyame aka ato hɔ no ntimi mmam no sɛnea ɛtie biara no yɛka last week ne sɛ onyankopɔn numbers 23:19 no wɔnyɛ nnipa ana wadi atorɔ anaasɛ ɔka biribi a wɔnyɛ ne bɔhyɛ nyinaa yɛ amen ane ena amen ɛno nti nsi yɛhwɛ sɛ ne bɔhyɛ a waka ɛsɛ yɛ amen deɛ a ɛne yɛna saa da yi so a wɔde ato hɔ de ama yɛ sɛ ɛyɛ atemu da no saa da no nso so wɔ hɔ a ɛpimpɛn ne no ɛtwɛn sɛ ɛbɛbɛm a ɛnya adeɛ a ɛbɛkyɛ saa da yi ɛbɛbɛm na mpo saa da no kura a mɛmo a sɛnea tie biara no nnipa ɛbɛtumi awu afiri asase so because yɛhwɛ ɛnɛ nneɛma a ɛsisi wɔ wiase a wontumi mpredete sɛ ɛnɛ wokɔ yi woba nanso sɛ wokɔ na woba ɛba bɛduru a na kyerɛ sɛ ayɛ onyame adom ɛna kyerɛ sɛ wɔde adom yɛn ɛno nti yɛnkan biribi ɛwɔ Habakuk no Habakuk chapter 2:3-4 Habakkuk 3:2-4 For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie, though it tarry, waiting for it, because it will surely come, it will come not tarry. For behold, the soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. And in Tisania, Habakuku, I can't know. Or say, Chinesina, Adihuno no daso, so etrebre, ah, washe, na a pre quince, a pre quince, a bebum, na a ye, a no crue, and so. Sir, a chin chin, and now say, impo ah, a chin ara, ba arana, a bebum, na a ring ka eti. No, and in Tisania, a kind, our nine, sir, were your long suffering God. Why? Because on per se, yen yen ye bewu, a war, yen bonny mu. And unto no, sir, and is swadi huni ya, when ya may asher a dear to hono, a bebum, senior tear biara, a chin chan, and now sick of him, senior tear biara, a bebum. Now train ya, walk chan, he says, senior bea minu, me no. And ye ma a ye hunde be si was I see so and ni munia menyan ano. If he says ye fear ni may see what Germany noa. Any pa e woom and ye ma se ye woom. San a massa dano no a ye hum. Sa a bas a well wom pa it will cost you something. So and untino sa a bas a sa dano ba a ye da e hum. Si ye hear America. Ada ya isi ye ya ye hwɛ niamma bebre ne nipa bebre su na ewu mu New York e fi the same thing enti sane ma we nyina si ya eye niamma ehu no si se etwentwan ne nase se ne atie biara echechechechecha ebe ye dey ebebem so enu ntina ma ye mu onyankopon niamma ya okan e ma ye mu no animtia. If it is a bun and him tia, send it ye piarano, O Name Dano, a bebem. Yes, a bemoa. A dear ben, I mean, no, me no, ye be ye. Don't do yamin say, I say, yen ye careful, I was amri moa, menu me no, ye war at Dominaceno. Nsania, Paulo, a Roman for no train, he said, Sir, I dominantino, menu me no, youngus yen trouble name one. Na saa da yi emefu ye mu ana da bi da eni nchese se mi ne omi enu ye timi tena se ewo adwensa kire mu na yesiesie ye ho e di twen wo nyankopon e fi se se ye siesie ye ho amfa ntwen asafo awurade a emra emu e din bi e beba na e ba beto enipa e wa asasisi nyina na se saa da na e ba mi ne omi enu e de ne beye. Yendia ya baha na ye bokoko. Senia na ye kan wo las ni se o katre Jeremiah ne se onipa ba obokoko. Ne se hunu se unia bi eye nea entre a kasa kire no o kasa kire no a. Wo Jeremiah no de waje wo nkwa wo kra efi se de nipa na ye no utu no fo efuri ho. Ne se wan kasa wan kire no ne se enipa no owu ewo ne bonne mu dia. Eni ye wo ena mebisa ni moja ano edi efri uho. Eni inti weni wo nyame asem. Ah, wadi ema yen. Se esese minu miye no. Ye hono ye ni anamfumsu dia ye timika. Sene beya wo nyame dey. Ah, mame tuye. Because eni ana Peter okano. Na eni pe binom ebu wome ni egusu se. Ye ejanum anum, ye ejanum atnasi, ebe pemine, impu ye kurano, senia ye wo ye, ifili ye mfiye suwa ebe pemusa amri, ne Jesus is coming soon, no, na ewo ho. So ebe pemine, sa soon, no, enti mi mai, enunti, enipa bebre, arelase, enipa bebre, eye, niye, sese wo mankasa, edu omope eye, nensu no, senia aditi ye wo ho eno. Sans so na a design so ewo ho. Isenia and now ho no, sans so na uwu ewo ho. Enuntu no adetie ni wo yen na obi di echina ahwahwa no ho. Enuntu wonyame ase mi ni se mi no mi enu ye betimi ahwe na yesiesie ye ho yesiesie yakwan yesiesie niema ema entwe ensa anko akire efisa se bibi twie ekọ akire a eno ne ade a ebe ma onyame abufuhie no ede aba yeso efisa samre die wabie ni nsem ede mami ni umie no watre ni nsem de mami ni umie no sempo sebe bia ya kwa kuduro se ye bonne chise die se ni aza ya kane se bonne ni chise drama ha mpwa ono asafo urade wa ya kradu se obeji ye ni wakukuru ye mfumso ni ye bonne ni na ya ye fita asensi drama enti samre ya ye wumi nina eje koko bomre aye bo ye ho ene onyame enkrofo nyina se yenye very careful efri se senia onyame dano etie no emu eye ho ye hu no se aye se obi a obewi ade anajo enu nti se basa ade na me ne omi no ye beye enche kura no ne bi studio la no na nya opese wo kan no oso aka se wo contribution bi a wo de beba aba beka ho ɛno nti no ɛnim sɛ onyame ɛnam ne bo asetɔ so na ne long suffering no na yɛmmuyie ne na yɛmhyehyeɛ no so no ɛno nti na wabue kwan de ato hɔ ama me no mmie no ɛsɛ yɛnhwɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a ne da no ɛmma ɛmmɛto yɛn ɛwɔ mpofirimi mu na sɛ ɛba bɛto yɛ mpofirimi mu a ɛbɛyɛ ɛdene ama me no mmie no and in Tinisania Habakukukai, now say the righteous will live by faith. The righteous will live by faith. And in Tuasi now, or Trini need ye, Nididimo, and a yebegeno. And in Tiye, who knows a train for ne de boise, tall and near foot to a kind a coomanim, a diaqua could drew a gua a hingwan anim. So, ɛno nti anneɛma bi wɔ hɔ a wotumi wo sɛ sɛ wɔtirinini ɛrekɔ bɔne ho a na ɛyɛ ne dene sɛ ɔbɛyɛ doo anneɛma no si n'anim sɛ nka ɔno so yɛ nnipa ɔbɛtumi agye ɔno so yɛ nnipa ɔbɛtumi abɔ ne bra te sɛ deɛ awiasefoɔ anaasɛ amanaman mufoɔ ɛbɔ wɔ mo bra nanso ɛnam tirinini abrabɔ bi a wabɔ ade ato ne ho nti no so wɔwɔ ahokyerɛ mu mpa a wo didi se ni nyankopon ebeje no emra wiase mo ye den emra ne man huhuhu esi emra anka sesenka ye ho tri yen a ye timi ekoye ne ma ye nso edisi ka bebre ye no ya vo adisa ne man ni nyina se ye nyankopon ti ase ekwan bi ya so no onyame ebeje yen ene nti na wo ka se ade hunu ni de egusu atwentwen ne nase emu aye dene emu aye hu nanso no wo mu omo ye atrenefo ne de they will live by faith atrenefo ne di didie ene betna se efini se se wo hwe ene ma da wani ma wa hwa de obi ye no obekwa akoye bi se wo hwe ene ma da wani mu a se ne ya kan se a onyame maye na we onyame maye na we na ya twen ya twen ya twen ya twen be pem sa mre da kru pa ubeje wo hono ube hu se na onyame maye na ba and to say the just shall live by his faith so enunti no yande ye de ho to onyankopon ne maye no a waka to ho ne so do enfiem pem mie no na ba betwem se ne ya wo ye ne ya twere bible no sa na ne ya twere no nanso no sada ni nyamai nanso enam se ye pese ye botrene abrabo ntino we will not confine ourselves into the world yen fa ye hun hye nia ewiasefo no ye nu bi ano ntino o ka se the just shall live by faith otrene ni die ni didie mu ena ye beje no ano ntisi ye ntimi anhunu se ye betimi atena se ne yatene ama onyankopon a na sada eduru ho a odi age ye ndia ene ye na ye didie no ana ye trene no aye ye no trene no ebe firi ye nsa na se trene no firi ye nsa de a na onyame ba de a ede na me ne omie no ye beye so enti wo kan wo Timothy no me kan wo Timothy chapter 2 Timothy no eh yeah 1 Timothy 1 Timothy no First Timothy, chapter 2, 3 and 4. Yeah, sorry, my Bible no echo anything. Our apps no soon tea and then the man, yes, I know. First Timothy, chapter 2, 3 and 4. And me can was in a yeah, yeah. Na eso ye ne onyankopon ani a opese oji inipa nyina enkwa na waba nokure nimudie numu no ani tonse sei na onyankopon no asemini eba yeso eka o se English ne se for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come into his knowledge of the truth. So when you are someone ajenkwa yesu onyankopon ba no o kan tire yen se opese oji ni panyina enkwa na waba nokure enimdie mu so se se ye ba onyame enyuna se na onyame nkwa je na eba yeso a ye ba eba be hu nokure no na enokura no na ebeye adehye se ne bible no ka no na onu nyame no anansa saforade no edi ni nemu die eyeden edi kata yeso to yebe hu nokura no na nokura na dane adehye na onyame di ni nemu die edi akata yeso efri se eso neni se obegi mi ni omie no nyana nkwa eso neni se obegi enipa nyana nkwa eso neni se obehu ne boyefo mobo wo samire yi mu eso nani ese ye nyina ye di ahopopo ebeba na gwa ase eso nani ese niema ewo ni mu a wasiesie no e di amaye ne se wodi ne kra to ho maaye no e kra no odi beto ho maaye ne enye gan ene momu no ono namu na domo so na obesevu yen enu nti eso asafo awurade ani se baabi a wasiesie e di ama me no mie no no yenso ye betimi aba ho then ese se ye ba ni ye ba behu no kure no ti ho na ye nya ni mudie e woni mu efi se se ye nya wo nyame mu ni mudie a ene ye na ye ngusu ye nya de adebonyefo obio efi se na waje yen na wonyame adom no wagye yen afi eno me ene bone ensa efi se se yetna se na ye gusu ye bone a na ya beye akoa e de ama bone no efi se se ne a oka ye no se se ye hunu nimdie na ye hunu ne niema a oya ene ye wonfra ye de yen wonfra ye nkoa bio obefra ye na nwofuo efi se akoa enim ne ani wura eye akwa de ye sori a suma ene ye suma suma no na se ye benya ne mu ne mu die die a ene ye woni ye hye saa ne mu die no John e wo John se ne a John esika aye no woni ye hye saa ne mu die no enu nti no won fre nipa akwa bio enam ne mu die no a wonu a kire ye na ye nya saa ne mu die ni nti no enu nti ye wonyu bi se ye besa ne se Yesu Kristo Nyankopon ba no ba ye ne no be ye den ye ne ne e besa ene nti no onyankopon eso na ni se obegi ni pa nyina enkwa na ode nokure nimdie no se ye beba no nokure nimdie no mu ne nam so na wasiefie yen ne nam so na wadi yen na enam so na wadom yen no se ye kan e 5 na wose for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ. Oh, na wose na ye wo ntamgyinafo onyankopon kro a owo ho ni onyankopon ni ni nipa ntamgyinafo kro a ono ni onipa Kristo Yesu so Sana brofonekana, for there is only one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Don ti wonu ena wo be gina mu amaye enam ni nyina mu a wo gina mu ade maye ni ntino ono ompese mi no mie ni ye be ye den ye be yira because enema bebre no obe fa mu a mi no mie no ye nim enu ntino ompese sa eyi no do obe fa mu no mi no mie no so ye ye den ye fam enu ntwo disamre e dia to ho e dia ma mi no mie no se ada bi ba enipa bi abuni se ache enunti enti mimem enunti yafa ni ayepe ena yeye ene bible no she yese emre bi ba onyankopon ebeba se ne peter kan ni se ade ba kun ena mepese wuhu se onyame onchere ne boche no hu emra wa she atu ho no se echechechechecha ebeba na se eba menu mie no ene fa ena yebejina weye asembisa amipese ubisa ohun so samri ya safo urade wesania enifa ena obejina amaye mu ese emre no ache ne mum no sania babo no kan se adwin sakira ena wo hwe semino mie no nyina ebe sakira efri se oyo nyame a ne bojute na nadoye edosu Wini unyame asema ne eba yonche. Eni ntu sube timi abem. Eye 0207371619. Ube timi abem. Na ye nyina dia osu wano. Osu di abekaho. Na ye di unyame asema no abana ebiye ye. Eni ntu unyame eshe minu miye nu. Eni previous weeks. Na ye kan. Ewo kokobo 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 hono samre kokobo ne chino tenye tie biara na erenche na ne obeba no na waba na se di obeba no oba minu mie nu ebe jina hene na onyame eyi immediate a obeye nipa ebe jina onyame ene enipa ntem a bible ne se woni ni yesu kristo Obeye mpata die, obeye ntem jina fuo. E jine mu edima inipa. Ese inipa na minisu. Ebe kogu nyanku puwenten. Webie na punona etuho. Ema ese ompese inipa ebe ira. Asana nida na aba. Enintinu. Yensatira ya jini. Na unyanku puwoma yene tosumi ino neba. Minu umi ino. Yenya da mkwa. Unyamishirao. So obebe mumba. Line is 0207371619. 0207371619. And into NTA and your main.
A refrain when he pang and so damn in Payan is there. Me ran fee papa, why I'm here. It's the only catcher, yes, it all. A refrain when he pang a dear Bacona, Miss Ren is there. Me ran fee papa, why I'm here. That's a me pump, 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 gosh, I'm a cheap. Baby, I'm a friend, baby, I'm a bee. Or therefore. Stand by and take account, or therefore, wait there. It had to be you.
That's right.
I said, me boom, pom, pom, push a match. Baby, I'm a friend, and baby, I'm a bee. Or therefore, why now, but to me, I away. I said, me so, 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 so.
Betimi abem 0207371619 0207371619 2 minutes. I will have to be timid about just 1 minute. 0207371619.
Yeah, me so chine, you help me close.
And the media in ABC. And into your bonfire, as a for Rade, and then Freddy Asida Mount, Edia Yi Mount, Rade and come for Mount, said Wuguso, Church, and I'm so on Pesa Engina, a bear, Iraba, and son of Abentino, Wuguso, Boya Coco, as a young such a young Jenny. Nay,